is the midunda.com.
Kushinda goli tano jangwani tushazoea, kumfunga mpinzani kwetu sisi we don't care. Msifate nyayo zi kwa Yanga mtapotea, mana sindo mabingwa na Kafu wanatujua. Tatizo haka akaweka mdomo, domana tukikutana tunapiga tano.
Haka akaweka mdomo, domana tukikutana tunapiga tano.
Chakwana stop, wananchi siguse, engineer siguse, pregamwa siguse, JCM wasiguse. Na kama mnautaka mtaupata ubaya, mliumisi mtaupata ubaya uu. Haka akaweka mdomo, domana tukikutana tunapiga tano.
Haka akaweka mdomo, domana tukikutana tunapiga tano.
Wana Yanga vona siwaoni, we kama upokati cheza kama chari champi. Oya chari champi, wana shuka chini. Chari champi, una mungo fanani. Chari champi, basi shuka chini. Chari champi, una mungo fanani.
Monster like a monster, and this is the good man.
Chizimidunda.com. Chizimidunda.com.